bad man.
Yeah, oh, my son.
It's the kids, baby.
Shake your bum bum, shake your bum bum, shake it. Give me some, give me some, give me. Iyo tam tam, iyo tam tam, keke kama steam marijuana. Kwenye mamilioni ya watu, you are the one. Peke unayenimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinecha itaniumiza, unaniweza uwepo wako natambua. Kifupi umekamilika, mechi za nje si unajua wasichezi. Oh no no no, baridi ya resti. Mungu wa moyo yo yo, baridi ya resti. Asindi yo 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 yo, baridi ya resti. Mungu wa moyo yo yo, baridi ya resti. Asindi yo 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 yo, baridi ya resti.
Nafuka moshi, zili chomwa kumi. Hesabu jioni, faida sioni. Pisa zote ntazo pata, takuonga hani. Nime nogewa kifupi, nime kolea. Nikikutaza mtajua nataka kupewa. Onyo kwa wote wanaonye melea. Penzili kukasi wasidi wakapotea. Oh no no, kwenye mamilioni ya watu you're the one. Peke unainimaliza, na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza, umeniweza uwepo wako natambua. Kiukweli umekamilika, mechi za nje unajua uwasichezi. Oh no no no,
IDRST
wangu wamo, yo yo yo,
IDRST
sindio, yo yo yo,
IDRST
wangu wamo, yo yo yo.